Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal bare noga e lewru juillet hitande 2016 jenna yamde soki nampala. Sakiraɓe on kumpititta wiide keña won yimɓele nannuɓe fewtirto e arde men Mali hollitinde wiide wattu joni o laamo o wi yi soldat sen sappo e jeɗɗam keddille hen ɗum won yuɓɓo inde arandejo capantato en joyom kañum en goni barmoɓeɓe. Gubal mbigal kuminigal kabaru himmeji fulɓeɓe ɓe no dimminɗi studio tamani ɗo ɓe mbi kamɓe gaɗɗi ɗo bonandaji ansar din do holliti wiide koyɗe muɗum ana hen. Wakkande ɗiɗo bonanda e ɗi gaɗi nde fo kanko hoorejo leydi ndi o noddi Batu Juujuure e ministre ngaɓe seeɗa ɗum wono ministre kuminiɗo kabaru solda siɓe ɗe leydi ndi dano wonno ɗe hen keño o yalti o wi wakkati joni o nampala warti e juuɗe armée Mali. Bonanda e ɗi gaɗi to nampaloto ko yimɓele gomɓe tonɓe fo hakkillaji muɗum en immiki sanne ɓe fuudu eɓe ley galleji mabɓe kanko maire to Jaɓal to Jaɓal hollitinde wiide iɗum woɗɗiri nampala ko yaata kilo ngaji temedere e nogay o wihi barmuɓe gaddama to mabɓe to woɓɓirdu jaɓɓinama yaade segu. En kalan kabaru goɗɗo kasen ɗum won golloɓe banqueji ɗo leyɗeji meɗen ɗi banque noddirteɗo bicycle nokku o hecci keña ɓe joppiɗo golle hakke heure uji seeɗa wakkati joni ɓe mbiyaɓe kaaja himmeji mabɓe kuncene hoore. Sikiraɓe ɗiwono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi Oumar Waygal yettintawa kabaruji ɗi gagne kante won to ɓoggui jamɗe to tindi wi ɗum won yimɓele won nannuɓe bete keña nokku noddirteɗo nampala iɗum ley laamu sego o wattu joni o laamu o holliti wi ɗum won yuɓɓo inde arandejo yimɓele sappo e jeɗɗam keddiki ley hen ko foti capantato e joyom dokkañi en goni barmuɓe ley hen. Caggal muɗum ɗum wonon gubal mbigal kuncionogal hoore hono himmeji fulɓe wori ley leydi meɗen ndi ngal ɗo gubal ɓe noddimi ɗo studio tamani ɗo ɓe mbi kamɓe gaɗɗi ɗo bonandaji. Caggal muɗum laamu o do holliti wiide yoɗum jihadinkoɓe noon fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou.
Wattu 5h du matin woni ko bonandaji ɗi gaɗi ma wiide ɓeɗo yimɓele jo en kaɓorɗe kewɗe mbaɗiɓe dow motoji gonɓe ley mobile aji goni camoɓe dow gallure nampala gonɗo ley wuddu leydi Mali ndi ɓe juhi maggal paɗe leydi Mali ɓe jettiraka feyade hedde Jabali goɗɗiɗo nampala ko ɓuuri kilométre uji temedere. Minsi meɗen kumaniɗo maggal paɗe en kolnitiɗo wiide yo bonandaji cattuɗi landinaɗe fa gasi noon gonɗini nduɗo kabaru fedde haɓontode fulɓe leydi ndi noddi noon gollirde amen nde hollitinde wiide gonga jaati ɓe camoye dow onɗo nokku ɓe kolliti noon jaati wiide jo e maggal paɗe leydi Mali ɓe keddiki hen batte nduɗo kabaru hoorejo leydi ndi noddi Batu Juujuure fawinde dow ndena e ley ndu Batu woni ko gouvernement holliti wiide maggal paɗe sappo e jeɗɗon keddiki hen capantano goɗɗe barmi kaake kaɓorde ɗum naɓama laamu holliti wiide gila keñen maggal paɗe ɓeɓe ɓamti gallure nde eɓe gondi ɗum e landinde wolde fewde e gaɗɓe bonandaji ɗi.
Hollitinde wiide caggal ko bonanda ɗi gaɗi fewtude e nokku noddirteɗo nampala ɗum won Jaɓal kanko maire gonɗo to wi yimɓele nampala ɓe fan uddino e cuuɗi muɗum en. Wattu joni o dow holliti wiide hakkillaji jamare nde immiki toon sanne o wi ɗum won won yimɓele barmuɓe gaddaɓe ɗo Jaɓal ɗo woɓɓe du ƴaɓɓinama wakkati joni yaade to seguto keɗe kanko noddirteɗo Oumar Djeki tew kanko woni maire Jaɓal komo haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Gonga jaati won barmuɓe gaddaɓe ley saskom Jaɓali ɗo goto e barmuɓe ga jaati heddiki hen yimɓele ɓe gaɗi sutura makko on dulla wiide hakkude Jaɓali e nampala yo kilométre uji temedere e nogay ko kebmi kabaru o min darti maire o e téléphone kam heɓali mo ɗon ɗe ɗon mi yeehi tawde jokko maire gonɗo toon o holliti kam wiide kanko jaati o yalta e ley ñalawma o ka ɓe jalti e gallure nde caggal bonandaji mabɓe ɗi nden woni komi puɗɗi naɓude yimɓele barmuɓe segu bokat joni o kay gallure Jaɓali nde aɗa deƴƴi ɓoyi ko barmuɓe waddama ɗon fami naɓiɓe segu ka fay hunde mi andana ɓeɗo yimɓele gaɗuɓe bonandaji ɗi.
Kanko ɗum wono ministre kuminiɗo kabaru maggal paɗe en ley leydi meɗen nde holliti wiide wattu joni o armé o ɓanti ɗum wonon gallure nde e juuɗe sukaɓe fulɓe natuɓe tonɓe. Wattu joni o ho Jaɓa e halde fe hollitinde wiide yello ɗum fulɓe golli ɗiɗo golleji na guɓal hel ngal golli ɗiɗo golleji ko wi honju gulan wonde waɗede ley hen fa faame yello yimɓele heɓe gaɗɗiɗo bonandaji keɗe kanko noddirteɗo ceerno Hubert Coulibaly o kanko woni ministre kuminiɗo solda siɓe ley leydi ndi komo haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Malheureusement depuis le conseil de défense
miɗen metta hollitide o wiide caggal Batu o aɗa ɗo ɓeydima kasen yo yimɓele sappo e jeɗɗa goni keddiɓe hen capantaɗo e joyo goni barmuɓe e fofdu naɓama cuuɗi dogotoro gallure segu toon salla eɓe mbawa sawrede no hanniri wakkati joni o maggal paɗe famaɓe ana jogui gallure nampala nde wolde ɗum aɗa wondi e landinede banggal bonandaji beten keñe ɗe e ley ko warata min piyan daɓare ɗum min kewtata ɓeɗo yimɓele min gaɗan ɗum no ɗiɗo bonandaji gaɗaɗe fewde e gallure nampala ɗi yomitirte no hanniri wakkati joni o dunka e ande ana wondi e ƴewtude no sifa golleji ɗeɗo guɓe ana andite won guɓel kay kollitingal wadde bonandaji ɗi kamin jara ɗum jaam jaam.
Un groupe a émis une revendication, nous sommes prudents.
Caggal muɗum hollitinde wi ɗum wono hanke ansar din du wi koyɗe muɗum an ley ɗiɗo bonandaji gaɗaɗi to nampalato sakiraɓe so gabbiddo bemal andegal oɗon mbawi nettirde mijoji moɗon do hello amen bemal andegal mi noddirta phase Facebook. Odi tinde wi tokkidal to do non no gube did noddititeda gaccha kanya asiya ben dum memindiri ton kenya le majjum be bi bangal dum wono gube didde fo mo funa do mudum goto heddikili hen wattu jono dum wono golloobe nokku noddititeda bisikli leedi meden di golloobe hecci kenya be joppi ton golle hakke er ngaji did le majjum kambe jobtebe gombe tobe be kolli metti mabbe hono ko be gollinta tobe be gollidita tobe kuntene himmeji mabbe di hore be kollitide be kaaja nyamaale fa yotto yo hono kabaru nyawuje fu be kaaja huncinede hore fa ande kambe golloobe be biso himmeji mabbe di kuntina ka hortan le balde ngaroje de be ngaran wadde le hen murtedeje kede kanko noddititeda jengina jaro kanko laami dum walde sagon ton yimbe golloobe to bisik to ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
les sitting porté comme on appelle ici plusieurs points il y a les
majere jonde wotrende ana fami do tobbe kewde ana wodi hen kabaru assurance gollobe banque be an ngada les services assurance ka bubbe kewdi ana le talkuru signinado hakuna amendo tawe boy syndicat hannibe patbe signina talkuru tagal gollobe ka be nyebi ke dum tidala goddo yo jogala gollobe bangal saraji fedde gollobe banque be tidalaji kabaru nyamandeji dimin kaaja dun go hen ana buri hitane hande ko be jambirta mi hebde nyamande soni di tidalaji ngattana ka hakille min pian dabareji goddi
de prendre vraiment d'autres mesures.
Waldinde no dirta biton wonde le leedi meden di ko yata baale hala nana e chapan enay an le ndeda walde be bis asawer warorde noga e tetti lewru juye be ngaran wadde dum wonono majer mawde nokku no dirta stade Mamadou Konaté do Bamako do ko woni fana ndeda majer du wakati jono faabe kollito horejo leedi ndio dati di hani nangudi yallo ko sukabe jokkol be ngala golleju kan buyto le leedi meden di ngadu be ndeda walde faande be kolliti nise mabbe dum wonono sukabe jokkol be ngodi le leedi ndi ngala golleju fur kede kanko no dirta sega jara o kanko goté lami be ndedo walde ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
On est parti d'un constat, c'est aujourd'hui le Mali.
Comme il t'inquiète que vide wakati jono o leedi malindi ana wonde tidallaaji dindi medali yide wodani min sukabe chadele woni ko dental chapan enay bale sukabe ngadi kawrital min pammi wide ngal jogolal yata chagal totondiral hakillaaji min pammi wide dum ko sukabe buri fu fasindinaade joni yo kabar golle hewti ibe ka bamno aade ujunaaji temet di golle min micintina modde majarne wadale nokku goto hono suudu en kamar dum jaati mi jottike yimbe le kalfinaabe kabar ndenaagube paman wide ndedo majare wana holliti metti amen sifa kawrital totondiral hakillaaji non yalla dabareji kantiide ana hebo denno min kalata metti ma bondi fu fewde yimbeere laamu o
fa kasaraaji di ndiyam watta wakkati fu do Bamako do sabami fa kammotobi yido kasaraaji cakkeedo on suudu sarwosi humnindo kabaru laabal kanya ko nande muudu le leedi meden de gonde hokkindirde juude e golloobe kabar datile nokko fa bi jayal hono goriyaaji gondi do Bamako do kaani gaytireede kasen wattu jono be mbiya wanni wattu le hen ko yaata millionji temedidi cefa anibe be wadde dido golloji yo walde de noddita o zone malinde kede kanko noddita Oumar Konaté o kanko laami dum won no golleji nayriide bangal laabal le leedi meden de comme Halidou Hendo Fatitango Muhammadu Samaseku.
Nous avons la direction nationale des routes.
AG route et AG type woni ko gollirde koni da kabar law leedi ndi halfude hejo golleji mudum. Kabar wutugol fonseji ana le hejo ngo. Ele ko jabbi c'est pas woni mo ngalure Bamako de halfinda golleji di. Ka wakati joni o ngalure Bamako de e société ozone signini talkur bangal laabal e cenam ngalure Bamako de. Ndenno kambe ngoni ngadonobe ngalure de dido golleji. Kambe ga puddi golleji hejo mo ojo ini. Bangi goddo dum mairie commune be ana jogi hejo mun e golle be kalfunta yimbe le wobbe sifa honi be darra yimbe le kumbe be jaati wutude fonseji di kambe gollobe mairie be ngodi mottobe nyamaji di yaade yupoydi di
caniveau et la mairie s'occupe de l'évacuation sur les décharges.
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe jurnelen jeyel on ne les crédits di en puddiranto duansa tobe kolliti wi wattu jono kawtelano wondi e wadde to duansa to fay jamar de famine ton hono kabaru no wattu wondi e waylitirade koni fana ngal do kawtel du wakkat jono fa be jaltinde hen hejoji be jeyel hono be kani waddirde yirwer le commune duansa seguru tengardam fa do sigaso do ko yaati himbe le chapande nayom demobe to sigaso to kani ngonde tuttirde hakkilaji wakkati joni o honno leedele ballasu de ngordi tonno be kolliti wi dubbe jeyel hono be kani beedde kebal mabbe bangal demal lanibe o do golle walde ONG de no dirta Mali Mark tiagal modu dubbe jehi be jewti ko wono no gese ngonde to sigaso to de se grabo litindi de kabaruji moddi ne jogini on do nyaloma handen bete kenya won himbe le nannube dum won nokku no dirta do nampala dum wadi sababu du so dum won yubbo inde mo laamo hokki arande be mbi himbe le mabbe sappo e jeddom soldats en keddile hen chapantoto e njom kanyum gon bammu wakkati jono gubal bingal kanyum humini kabaru fulbe holliti wi de kanyum waddi do bonandaji wakande noddo do studio tamani do caggal modu do wono gubal no tengal ansar dingal do wi kanyum waddi do bonandaji fa hande no hollitinde wiide tan ko bonanda e dinga ton ko dum won yimbe lo gombe to nan palatobe hakkilaji mabbe jottaaki feewi fa kanko dum won mer goddo to jaabal to holliti wiide won barmuube ngadda do jaabal wobbe du jabbinama yaade nokku noddirte do segu ciagal ko dido bonanaaji ngadi ko kanko dum won horeje leddi o noddi batu juujure ministre kumniido kabaru solla civile leddi meden di ana wonno ton wakkati jono holliti wiide won ngallure nan palande e juude mabbe woni sekirabi won sembe kabaru di min jogi no do betande di faande kedde heda do e seeda yewtere meden de ana wodi.